yande joyno wittodi emin tagui sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar Dianganta o ndere ko e kibaruji men ni horeɓe kawjiɓe filla hano horeɓe dental ale duniyaru noon ni hawƴiɓe filla hano himɓe dilloɓe leyɗe mumen noon ni ñande mawde sappo e jeɗɗi lewru avril duma gonɗen nden mumɓe balli ko watta basuji sappo noon ni ɗum dow ko duru widitta hano ñaw coronavirus nder leydi men ni cherdi non jandi jandeji noon ni ko ete suute nas noon ni himɓe timmuɓe jande mabɓe noon ni hano jandeji ɗi no hoƴititte ɗum do ministre kawjiɗo e jandeji mawɗi kan hokki hano andal gal nane kan hokki hano andinorde nder wuro maraɗi yewtere men pindinol hannden hokkatana fama dow ko ƴette france symbolique noon ni tammal diya noon ni noyi talkuru kiite leydi men hano hokkiri fi o noon ni waɗi moustapha ni e bee noon ni carɗowo noon o hokki fama domu sayne tokkomi on nan pittol haalaji nder kibaruji men ministre kawjiɗo e cellal ɓiɓɓe leydi ni andini sappo e jeenayi lewru avril hano kenga noon ni himɓe jeenayi heɓiɗa e ñaw coronavirus nder mabɓe goto maayi ɗo nder galluño mayi ɗum ɗo woni keptol burtinagol kenga noon ni nder himɓe hano ƴeewaɓeɓe noon ni waranden kengani himɓe 6548 kan ñawgu nangui nder jadirka leydi Niger himɓe 5015 kamɓen do mbiyen ni ɓe gonɓe ƴeewe noon ni ɗon ɗo nder mabɓe ni hano herme e sappo e jeɗɗi kamɓen janɗiti ɓe koti wuroji mabɓe no gayi maayi nde cellal himɓe ɓe cellaɓe noon ni hano dow fi cellal mabɓe no samti nder guidal hano gal comité hawjine e fi cellal himɓe dow gonduci noon ni région doso ñande alkamisa 16 lewru avril duma gonɗen nder mum préfet mo département mum kaylo sorka holli ko waranden joni baa goto heɓiɗaka e ñaw coronavirus nder département mabɓe o noon ni nde lawol gotol gol ni o watti dane yaade e himɓe wuuro gon noon ni watta hilnare noon ni ɗum do hano ɗoytana laabi joɗɗinaɗe noon ni ko hisata ñaw coronavirus noon ni ɗum do wakkati on ɗon ni hano préfet on e hoore mum o hokki Abdourazise Danduma fama
pour le moment dieu merci
nder wakkati mo kaldeten o ɗo duci e nder département on fuu wala tawraɗo ñaw coronavirus gu miɗen gatta du dane yaade e himɓe département on fuu ɓe ɗowtano laabi cingaɗi gam hisinde himɓe sarri ñawgu cikkaɗo fuude heɓake ɗum haalana loctorore yettore allah du cikkanoɓe tatogon ɗunoɓe leydi nigéria cellal mumen ko dara ɗum tawi koɓe tawraka ɓiɓɓe ñaw coronavirus gu hannden ni ko e himɓe pirtake ɓe paami du fuu ko haala cukaɓe ummatore ƴuwamɓe to basol kanga ɓen kamɓe du no hani cellal mabɓe daari gam ñameɓe tokkirta koɓe gara baadu ni ko ɗum hoya gam woɓɓe mabɓe e koyɗe garta woɓɓe du dow motoje garta ɗum hoya du fa hannden ɗum faama wuroji ɗiɗe
jeeha
no ñaw coronavirus woni no ɓeydoro nder leydi men Niger di waɗi fedde hano dental leyɗe duniyaru hano ñande mawne sappo e jeɗɗi lewru avril duma gonɗe nder mumɓe balliri gomnati leydi men Niger di ko watta basuji noon ni basuji ɗo kanƴi hano sappo noon ni ɗum ɗo ko yata nduru wida noon ni e ñaw coronavirus hisina himɓe ko watta hano kanƴi sappo singa nder stade général mo Seyni Kounthié ɗon ɗo wakkati on ɗon ni ko kuɗo fama kan woni Alexandra noon ni moreli horejo kawjiɗo filla hano dental e duniyaru far ɓangguere hen himɓe dilloɓe noon ni nani fama ko o hokki
nous sommes dans un stade
emen ɗo yeere latol bal min lattan min gattan diidi min keɓandu jalorgal derriére o nomi e bandiraɓe an tawaɓe nder dental fedde leyde duniyaru onu nomin duro nomin keɓa du yaado yeeso dow ñaw coronavirus ɗum du woni hollude feroyɓe wonɓe no ƴuwi ɗo niger ni ɗon gadda balla mabɓe eɓe gaɗa kataje diyan gel et eau de javel koɓe cannanta himɓe fuu misali nder loctoroji
nder galluño men ni ko ɓeydata hano reenugo himɓe noon ni do der galle nyumay do nyaw coronavirus wadini sappo e jettete lewru avril dum gonden der mun sarusi hawjini e fi cellal himbe wadi yilaki der galle nyumay nonni gam foda hakkiloji bibbe lumobe yilotobe nonni do nyaw coronavirus go nonni be kolli wide be kinnoto do ibe poda hakkiloji hano bibbe lumobe nonni fa be paman ko hisinta nyaw go nonni nani ko moktar mamoudou horejo kawji do filla sigila hano galle nyumay fantini jadi mi michel dji
la ville de Niamey a la caractère
kubere nyamey de do labi min fudi tokkuda atawan himbe cingi lumako mu joni duni ko min gidi woni himbe be ko en pirtu be do tano labi denaku cingadi din ko min jili du min tawi dudal mabbe fu no tawra are ko loto juude e katare be gaddi be desi yeso lumako mabbe min tawi du wobbe no gatti summode mu amma min gi du fa handen der mabbe be gattaaki summoje mu desaydu are lotir dum juude e katare yeso lumako mu sey min biibe no hani no be gadda are de be desa be gatto du summode den enda wakkati munda be jabi be gaddi are dem be desi be gatti du fa handen summoje mabbe gam min bii no wodi warobe soda anda kade ibe tawra be nyaw coronavirus de be nati be memi are mabbe ibe bawi rabude be daba du fa handen warobe codagu min jarandu ni fa handen golle pirtol ko e gol yeso fa himbe hubere den fu pama do tano labi cingadi di enda
dans cette lutte commune
illa ko nyaw coronavirus wangi der leydi men Niger di bibbe lumube geregon wonno beeda tiede hano nyaman degi nonni del lube aga deso no horebe pelle jinganoje bibbe leydi nonni gon kolliri Traore Hamidou horejo fedde gollobe leydi Niger nonni no watta dane e horebe hano ciewa fi o no wontiri nonni nani ko Moussa Mamman Jadimin waddanimi.
Nous avions constaté avec surprise.
Mingi ko ciede nyamdu do agares beedama dalila nyaw coronavirus wangugo der leydi meden e der duniyaru fu no raba himbe wala fu ko ciede mum beedaka ni anda itte de gomnati beedi den wadi ciede dem beeda na illa tontobe ciodoita ciede mum beeda midal mila ko gomnati no hanino dara filla o gouverneur he himbe mun no kani dara no wadi ko ciede den gartire hanu no do gontirno den eterde gauri ni handen wonnode hemre tirama hemre e woronja fa hemre e lasudidi minan pelle jinganoje himbe du ko min bayi wadudo ni kan woni portal wada caka lumo tobe e minen kan fu e ardibe ben gan dum fama ko sabi
pulle kelle pila sont en train augmenter
deni nedde no hidi hano rema gesa mun duudal hano demobbe ni o wada tan sigila mabbe yokko joraaki e ko nandi e mun nonni don do fudata lewru avril yaade hano lewru bi en juin nonni der yilaaki higollobe sarusi hano ose fore em be belleyar nonni holli wiide hano laabi di ko handi tokke non do fi joraaki ni galano teddine nonni nani ko Adamu Moussa nonni letena colonel mo ose fore mo belleyar o fantini jaadi min Seydi Abdou
lalle ana war
lalle joraki gese fudete der lewru du faya lewru juin min jilake du der ladde dem min ji ino himbe gonno gadira sadar non du no wodi gam bade lawol lamu leedi wi himbe joro lawol lamu leedi wi ay neddo joro fecce ledde tawade der gese mum misali hano ledde ir ciede en fu lawol lamu leedi gol wi ana do hectare fu deni ide duudi ko watta la so didi fu acce to fecce nakaden ledde pamare den du deno fecce fecce taake fu fu itte wo neddo saltotono acce liccal gotal kangal du degal wadi duubi didi fu tawangal mawni de ngada mun de neddo no hidi suboto burde famdude den fecce acce mawde den
cikin kanana sai a bar su
ngada hano sottinol ummaki hano jangirde e kol leydi Niger Saifu Dorde lewru me ndey gere majji no umminte no minister kawjido e jandeji mawdi fanti non der wuro maradi yahuza sadis non ni o wi tumube hano jande mabbe na kokketebe talki kantol jande non ni hano di jande no jogete gambe jara jandeji mabbe yeso nani ko hano jadimin Mohammed Mamman waddi
man ci a cikin jami'o'i
min bi jangirde mawde den e universiteji din fu kan en kai to badi timminde jande mum fu dum adito jande den dum timminade amma warobe jodo dara eto ekkintinol mabbe ben to bur sappo wadobe jande ekkitaaki nyogol ben kai min bi be fu be garbe adito jande mabbe dum du ko watta be bawa wallirde gadol summoje den ko hisina himbe nyaw coronavirus go gomnati kandu harmu no heduru wude no watta fu to hitane hikkade jande mum wartire bol
ko kuma shekara hutu
nyande asawe chardobe hano Ali Idrissa hauri ko kobe habaruji gan hokkugo fama do halaka charo Sulay Umaru mo himbe dido ko hala nati chaka mabbe he Ali Idrissa nonni wurti hali sappo e jeego lewru avril nonni wotdo charo be Ali Idrissa nonni messe Boudal Efrat nonni ano o yewtidi e himbe studio kalangu noddimo e kilolol to wakkati on donni o fantini wiide halaka hano charo wo himbe dido be nonni ko hala nati chaka mabbe he Ali Idrissa hal nonni hala ka lataki gonga ga sabi nokku fu wala to Ali Idrissa nonni hoji ad nonni widno hawran ko kobe habaruji nonni wi a no wonno fena non na hala ko nandini dum wadini ankayni der ko rabbintinta hala kanni avoka mo Ali Idrissa fenni hala ka bi en hecci keng avoka mo indirte do Sulay Umaru hali
bannirao ikko he umami ya don tamilo
ananal habar onnato dun no
iri habaru oyeno
nyogungu woni wore himbe delle yasifu gu yottoke daggarime
ha ya don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam e dar do majjum
lokotorobe jombe annar kokki shawara do magu ne do lota juude mudun e makatar fade laba ne o deno irla nano odja wada dun der sobbudum do ma lota juude mada fade laba de a golliri tekkerno kibinane der buri lota juude mada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de do wartike dole memum bisaji e loton juude modon bo ine nyandu modon fako nyamo lote yere modon to joddo to ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to ne o anta kogal biyan kenan
bannirao mila iccellal bannu mada imma cellal balli lenyol maada
igonga ma jam onna am buri komai mi yetti be daade ga kudaa mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
non non ni lamdo hisimin e na walla kanon ni min garta der suudu hala ngadobe gacce pamari e mawdi ibe baawi jukkede non ni ko wite france symbolique non ni tamal diya non ni ko hokkete mo wadana gacce non ni ngam moddingo hano gacce gadaade gada dum wadini charto non ni Mustafa ni be non ni o fantini jadim Balkissa Hamidu no labi seri alaydi men Niger di holliri
ko innira France symbolique der Francire na bi en tammal diya hano hakke ne o gadana do gacce non de dewtere kite leydi tabbintini ne o odu hana cere gon yidi ko yidi kan ni woni suudi kite du tabbintina ko wadanama gacce gonga fu nani pantinol gol maître Mustafa ni bi pastor o wadi do tammal diya gal
ko indira France symbolique der Francire na bi en tammal diyagal denu hida famede to sayto neddo dari filla warobe gadda boytali mu yama tammal diyagal gam yomnade gacce de gadana gacce de du no bawi lato gacce mawde na gacce pamari nane dun lato du gacce e wande salade do tanade ko lawol lamu leedi wi ceda motul gacce de du na bi en tammal diyagal du be gacce den kewti kan en tan jey yamude tammal gal yesu cuudi kite yamol tammal gal du na lawol hawrude jawdi mawdi gonnon amma dum hakke neddo non de dewtere kite leydi hali neddo hokke de ni wadanama gacce nane de gineje mum bonninama
cede indirade France symbolique de na bi en tammal diyagal no bay fotu de yomno gacce de ne wadana den ni du
ano de en dari ni yamul France symbolique o na bi en tammal diyagal hana lawol tefude hawra jawdi mawdi gonnon amma dun lawol hollude non ko gaddo gacce den andita ko kan wadi gacce jama are du sedo ko o wadi gacce den gadana do gacce on du kantan hani yama tammal diyagal na yama goddu ferejum ko hana tammal gal hano no datul keme nay e joy dewtere kite der jotol mun tatabol wi'iri dum gadanaado gacce on na gadanaado bonnere den kantan yamata ko foti yomnude bonnere na gacce de wadana den kanko du tan wawi halande kitotodo on foti o yomnirto
kitotodo on no wawi ude ko cede jonnaaki de bawa jobi gacce na bonnerde jomum wadana
to dum wawa yami kitotodo on foti hana yomnirede gande o yamama o mo wawi ude million amma de gonga de en dari o wawa wi ude dum de jomum yami million tan dun kay omo wodi lawol wi'ude cede den duudi o wartiran de kaja cede jomnigu de du de rabbinol halani hanu lawol hollude non nabi en tabbintinul ko neddo wadanaama gaccen gaddo gaccet en dum faamo ko kan wadi gaccet en den suudu kiite dun dum tabbintina
do min darnato habaruji men e fulfulde sayde lamdo holli min jango min gadda habaruji gom min jotnato mo sayni bi en kirten to jam hirti